huyo kijana amekufa hapo, mama yake anawatwa na kama baba yake.
There's so many things we need to pray for. So many dying who could live more. Sijui kantaona kesho. Hakuna mwizi kama kifo. Mother anafuta machozi na leso. Lord, are you teaching us a lesson? Na ninapigana na mapepo. Hizi ndo siku za mwisho. Oh, kuna emergency mtaani, kuna tragedy fomni gani, hawatujali ndio maana kuna na kabla tudedi mtatusoma kwa gazeti, front page sio kwa obituary, ndio maana kuna hawezi find peace in a hatuwezi find peace in a war, in a war. If I die today, another will rise tomorrow. Karma never fails, soon ataku follow. Hata ukipita 40 days, when the holidays, visit every place. Soon you gonna pay, all the blood in your hands, all the lies that you tell. They're sitting on the fence and calling it defense. Secret intelligence, killing many innocent. Whoa, 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 whoa. Kuna emergency mtaani, kuna tragedy. Fomni gani, hakuna kazi. No mana kuna woo, kuna woo. Kabla tu dedi mtatusoma kwa gazeti. Toto amesikwa na wazazi. Ndo maana kuna kuna emergency mtaani, kuna tragedy. Fomni gani, hata tulali. Ndo maana kuna kuna kabla tudedi mtatusoma kwa gazeti. Mtoto akizikwa na wazazi, ni lazima kuna but I will find peace in a war, in a war. We're searching for peace in a war, in a war.